Na unajua tumedanganya community yetu for a very long time. That is why hatujai fika kwa urais. Tumedanganywanga tu tukifika kwa siasa tunasema share ni share. Alafu mnazama. End result ni kwamba mtu mmoja ama watu wawili wanafaidika, the entire community inazama. This time round, we must prioritize our community. We must be strategic. And the only way Luyas wanaweza fika paka pale juu ni tuingie kwa National Party. Na mimi ningependa kuomba Waluya wote waingie kwa National Party ambayo inatawala sasa hivi, ambayo inaitwa UDA.